kuza kwa sezera nishwe iyo nyire byekira nezeza bega shuti anyura kifuza
abira batashe bakikiteze
benshi bazaririmba ishime ryiza bicaranye n'umwami w'abami bazabiburasirazuba abandi baviburengerazuba
bazava mu majyepfo na ruguru abona umugeni wa Yesu
datangazwe n'ubuntu nagiriwe bwo kuba mu mugeni wa Yesu abera tuzambikwa imyenda y'ubukwe
udatoranijwe nazatwicaramo
tuzagendagenda ibibaya byiza dushagawe n'abamarayika tuzumve inkuru nziza z'intwari zimwe zaduciriye inzira nziza
ubwiza bw'umukiza wacu Yesu uzatwibagiza imibabaro
tuzumve inkuru nziza za Dawidi Eliya Yoshua na Kalebu ukuntu babaye intwari cyane
mbega mwene gatuzabuhari
Ashira tuzumva ubuhamya bw'abera ukuntu barwaniye ukwizera kwabo
hazaba hari impundu n'amahoro iyo tuzaba iminsi yose
ikindi gihebuje mwene da remunsha itatse amabuye y'igiciro kishi
igishimo bizaturenga
ego munezero mwishi cyane gusangira hamwe vino nziza n'umucunguzi wacu Yesu tumubwira tuti nakuzwiteka azaba hari
hazaba hari impundu n'amahoro iyo tuzaba iminsi yose.